musemberekera bagende muka salimba bulire bifa kuluze manga na yengoluzi lwa siserufuse kizibu buli agenda yokati abaya pesa oluzi lwali nesulumu bango jukira terukaliranga okumala emyaka bukadde nga ne bajjajja ffe nawoje bagakima mbulwali lwamasanyu myaka egise nga kuliko kitenge kyatenganyirira so wansi wa kitenge jja osanga enkonge olumungo giza kubali bobanga ogasena nosimba mwensuwa ofune kutuzza otumala oba ntegeka ya mukama nange simanyi nga ye yasula yekino so muluze mmanga oba kalitimu omuzungu yajja okunyaga nga ye yasula y'obulwadde n'ekyo simanyi naye nga mmatiza wakana nti nosobola abaganda bagerisa nti anadde ekizike nze okuleka okuyimba n'okuzzi magombe naye nga seeky ebipya nno bingi ebiriwo banange ebintu by'oluzzi biwanva ekimala kale muteekeyo omutima bwemba mbinyumya nekino kiwulira kimanyi sijja kkoowa bwetuuka mu ttasolaba abalungi olususu n'enkoma gye ziri bbiri kuluzza emmanga nga n'obutonde bw'oluzzi tebwakyuka kaakati amasanyu g'oluzzi obanga ogapima n'oddamu n'opima tejemiranga emizibu sali ku byendabye kale sigenda kkoowa okulengeza ensi eno ng'eri awazibu nakino kiyambeko amawujja gajja olw'enkya nago gakimanye nti ensi etuusa awazibu ate n'ekimaya amazze baamu obujiji tewali agakimaya asuubira kudda mirembe kino kibeere kyakuyiga erimu abasena buli agakimaya ensuwa gituga kaveera nali mukimi w'amazzi atassa kidomola naye nagaleka olw'obuzibu obwo obuliyo kati mmala akaseera nange bambi akaweze nkimayo olumu kati mu mwaka mulamba oluzzi lw'ennyumya buli musajja kimayo ozza abatona ennyowa n'abaami abalika naye nga kyava kujja jjo waffe ennambi naye yalina kintu yayeera kimayo oluzzi lw'ennyumya buli musajja kimayo ozza abatona ennyowa n'abaami abalika naye nga kyava kujja jjo waffe ennambi naye yalina kintu yayeera kimayo mujekaaka w'obajjukira nti bajjajja bakimanga mazzi lutu kinaana naye fe okimaye mwate mu kwegendereza ekinoso gye kiri tekikubojja olugalo bino mbyogera ŋŋanze eri kwawulira kino ekirwadde bannaye tekigenda ssuuka bwe kiba kyakubaweyo mu myaka egijja emyaka ng'enkumi ttaano oba otunula kale bazadde bannange ku lwange mbasaba twekubirize eri nze naawawulira ffe kennyini tubuulira amawujja ekiriyo aligenda yagende naye ng'akimanya era omulembe gwabedda gwali mulembe tewaliwo okubola luzzi bambi amazima kati tugalaba ate ne tugaana okusena gye wasanga gy'osenanga ate ng'onyumirwa naye ekiri luno okuffe bambi abakuze twajja lwa nnaku tetwafuna ogw'omukisa okusenga mu nsi ng'efuuse kiwaawo nga baagisooka mu dda bagiwudde omusomyo kwata ku ttama kulwa bino n'ebiriwo tewali alibeera mu nsi n'abaamu mirembe nga ne bajjajja abalina ebirwadde ebibalya bwe ebirwadde by'enziku eyo byatta abantu kati lwe banyumya nababazeeyo ab'envi nti ddala ekiseera ekyo baafa abaweze naye tetumanyi nti buli ky'oba olw'enkya ddala ne tunyumya siriimu ng'oba olugero nze ekyo kye nsaba naye kitajja ssoboka kuba ddala ekirwadde kisimbye makanda ngwata amasanyu g'ensi eno gonna aganyuma era jjo weekiryate weekitadde mmasuka kale abakungu battaso tusiimye amazima mwebalege bannaffe otuddaabiriza buli mulwadde wa kimbe kino olw'omusaba yeeyo nettaso okuba mmanyi nti eyamba era nkubiridde mu lwaffe lwene emmengo nantaba ow'engeye maama nzaala yenze ddala saliiro batya atajja kkoowa muyinze ge muli ntumaagammu amalala oluzzi lw'ennyumya buli musajja kimayo ozza abatona ennyowa n'abaami abaliga naye nga kyava kujja jjo waffe ennambi naye yalina kintu yayeera kimayo oluzzi lw'ennyumya buli musajja kimayo ozza abatona ennyowa n'abaami abaliga naye nga kyava kujja jjo waffe ennambi naye yalina kintu